There you are, having a great time with friends, grilling meat. You are the life of the party, and everybody's in stitches. Including a friend who doesn't like hot food. He is so into it, he doesn't even see that he's put a whole chili pepper in his mouth. Uh-oh, he starts overheating, and everybody stops laughing. Don't panic, just pass him a Coke, and let the good times roll. Because a weekend chill out with the crew, grilled meat, and an ice-cold Coke is a recipe for magic. Coca-Cola, real magic.
Just clean tone.
Wakati we ukiwa na mimi, unajishau. Mashauzi mengi, kujishebedu. Najiuliza ge kwa nini, unasasambu. Kwa marafiki, aibu. Basi nambie wewe, kama unataka jina. Kwa ajili yako nafanya mwenzako nikose heshima. Vipi nikuelewete, au bado unapima? Maji ya shingo utaniwa mama, umezidi kina. Nataka kiki sio, iyo mikogo sio. Takuja kunifelisha mwenzako samahani. Nataka kiki sio, iyo mikogo sio. Takuja kunifelisha mwenzako.
Nifaa, wendo mama. Asa iweje unapagawa na usta. Suku bambata, bolingo charanga. Nilizicheza kwenye giza kwenye ta. Ujue, mi bila we na feli. Ona nakonda kideli.
Oh kideli mama. Na mamu na yofanyaga, yonafanya nipagawe. Ujue minajuaga, wako miniko mwenyewe. Na kumbe mazigizaga, maporomoko ya mawe. Unavyonifanyia ndo bala. Basi niambie wewe, kama unataka jina. Kwa ajili yako nafanya mwenzako nikose heshima. Vipi nikuelewe, au bado unapima? Maji ya shingo utaniwa mama, umezidi kina. Nataka kiki sio, iyo mikogo sio. Takuja kunifelisha mwenzako samahani. Nataka kiki sio, iyo mikogo sio. Takuja kunifelisha mwenzako.
Uda, mami ndo wachokirenga.
Yeah,
Danjaro, Buda Boss.
Takuja kunifelisha mwenzako.